Nimesha kukubali moyo, nakuitae, nakuitae, nisikie mami. Makopa, makopa ya najitae, jina la konani. Rendi moko, temi nipotasho, jikutinge moko, taina sute. Kwe kocha kocha, natarina muswe, afungaga moko, dakika buku. Kama kupenda nimezamilia kwako, naheshimu mpenzi kutoka kwako. Hatari na nusu, nafungaga moko, kumikika.